kimamba kama ukiniona na furahi. Johnny Jaka bless, Johnny Jaka bless, na ukiniona na jitai. Johnny Jaka bless, Johnny Jaka bless, we're here today. Uko tulipotoka, tulishaka gunduka, asa hivi tupoke. We're here today, wala tujawaichoka, waloga nitasota, saidi ndo wanase. Hakuna noma, no kisirani, no burugani, yeah. Binadamu wakosi cha kusema, hata ukiwafanyia jema bado watakukosea tena. Na Mungu Baba kanipangilia mema, kanipa pumzi na neema, nami naiona nyota njema. Hakuna noma, no kisirani, no burugani, yeah.